It's Solan, baby.
That boy must be the winner about this some new shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe misi ya woni.
Ukiniona niko kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja navutaga ganja, icho ingae kijanja.
Thanks Baba God for the blessing, living my life no stressing. Music that's my dream what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesting. Ona ninavonata na biti, piano za kisasa na TBT. Mwendo wa boy iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa.
Mara moja moja navutaga ganja, hicho ikae kijanja.
Kuzawa chawi.